Do you know? No, 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 no nezingane ziyi-4 umama benaphelela umsebenzi ehlale erumini kunombhedo yi-1 ura 1 isikhathi okuyophanda cela nomzala ahlale ethembini uzobaphandela impilo yasesentini cela nomzala ahlale ethembini uzobaphandela impilo yasesentini ubaba ushiye umama nezingane ziyi-4 umama benaphelela umsebenzi ehlale erumini kunombhedo yi-1 ura 1 isikhathi okuyophanda cela nomzala ahlale ethembini uzobaphandela impilo yasesentini cela nomzala ahlale ethembini ubabushiye umama nezingane ziyi-4 umama benaphelela umsebenzi ehlale erumini kunombhedo yi-1 ura 1 isikhathi okuyophanda cela nomzala ahlale ethembini uzobaphandela impilo yasesentini cela nomzala ahlale ethembini uzobaphandela impilo yasesentini
kwangelula thina sakhula igadilele ziko babekoqa izandla kwangelula thina sakhula igadilele ziko babekoqa izandla dala bethu abantu ngekuphumele kanti yena umdala unawo uphelele phokophela qinisa labambelela hlala kuye zonke izinsuku uzongimela asambeni ungabheke emuva ungalalela abantu owena do you keep your head up high stay strong
go 88 mama wami wangizala ngenkani umama esazithwele ngashonelwa ubaba Mduduzi akasekho sizophila kanjani umduduzi akasekho sizophila kanjani vuke kusena geze I am 17 hlanganisa izinto khona sizolala silile mama wami ngiyakubonga for everything ifunga uJesu sizophelela esentini
ubaba ushiye umama nezingane sifo umama vela phelela umsebenzi ehlale erumini kunombhedo yi-1 ubura 1 isikhathi okuyophanda cela nomzala ahlale ethembini uzobaphandela impilo yasesentini cela nomzala ahlale ethembini uzobaphandela impilo yasesentini ubaba ushiye umama nezingane ziyi-4 umama vela aphelela umsebenzi ehlale erumini kunombhedo yi-1 ubura 1 isikhathi okuyophanda cela nomzala ahlale ethembini uzobaphandela impilo yasesentini cela nomzala ahlale ethembini uzobaphandela impilo yasesentini
Yeah. Shabula, somabile. Siya kandana. Baza milu soshu kanisa. Ushuleta. Abakas. Sifani leni. Masikuni, iya chabula, chabula.
See you. ngithi Ashendani Oh Shendani I bo Shendani Okay Alela Ashendani shwi Yo yo Shambe shetegwini Ngenene pashini Spati ngane ini Ashige shiti shwi 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 Sambe shete gwi Ashigenene pashini Spati ngane ini Yo yo Ashige shiti shwi Ashigenene pashini Ay, ashige shiti shwi Ay, spati ngane ni Ay, ashige shiti shwi Oh, shambe shete kwi Ay, ashige shiti shwi Ay, kobi malini Ay, ashige shiti shwi Ay, skende ni pashi Ay, ashige shiti shwi Oh, spati ngane ni Oh, ashige shiti shwi Oh, shambe shete
kwi Oh, yeah, yeah
Ashige shiti shwi
So some land imagine I fall I'm locked. As for no goes a loot of Pella's color.
Sambango line, isn't there some? I sambango line, isn't there some? I sambango line, isn't there some? See sambango line, 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 see sambango line, line, line. Online, the Is somehow online. Man forget sending your tenders. Tighty phone in check his span. Chela bazal in your first stand. I'm gonna go up and check your balance. Your tongue of my food is nice and I'm checking the price. Isn't the humbang online? Zambang online.
I'm now in the night show. Welcome to 24 Dane. Now we have a little surprise for everyone, and I don't know if I'm going to do it justice, but Namhla Senzum, give it up for Toss!
What's up?
Got it.